Iyi yeni radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu ndetse no kuri YouTube. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye ku isi mbahikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi twakebahariye inshuti bakunzi. U Rwanda ejo kwa kabiri ruzizihiza isabukuru y'imyaka 29 yo kwibohora, umunsi ukomatanywa n'umunsi w'ubwigenge ubu umaze imyaka 61. Kongo kwa gatanu yizihije imyaka 63 y'ubwigenge. Uburundi nabwo kuri uyu wa gatandatu ubushize ubwizihije isabukuru y'imyaka 61 y'ubwigenge, umunsi wizihijwe mu gihugu hose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ejo izizihiza ubwigenge bw'imyaka 247. Aho uherereye izo sabukuru wazizihije ute cyangwa se mwazizihije mute? Muri rusange ubuzima bwifashe gute rero aho muri hatandukanye nyuma y'imyaka yo kwibohora n'ubwigenge? Uyu munsi isaha y'ikiganiro muri isanga nk'uko narimbivuze mu kanya twayibahariye, n'umwanya tubaha ijambo kugira ngo musangire inama n'ibitekerezo n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Abatari baduha telefone zanyu rero muzidushyirire muri Facebook cyangwa se mutwandikire kuri WhatsApp tuze kubahamagara. Reka mpite njya ku murongo wa telefone kuko nta mutumirwa uyu munsi, ijambo ni ryanyu. Mpere kuri Abdul. Abdul wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Ye, urahagana hehe?
Ni mu Rwanda, mu karere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba.
Mumeze gute rero i Rwamagana?
Rwamagana tumeze neza, asize n'akazuba nyine gutyo menshi yaraminutse.
Mwiteguye rero kwizihiza umunsi wo kwibohora ndetse n'ubwigenge, aho bimeze gute se?
Urebye nyine aho si cyose, urasanga umuntu afite akanyamuneza byaba ku maso no ku mutima, urabireba ukabyibwira. Aba ari umunsi mukuru ukomeye cyane mu gihugu.
Ubusanzwe mukora iki kuri uwo munsi?
Guhura nyine bakaganira, bakareba ibyo bagezeho, bakajya n'imihigo nyine ibyo biyemeje nyine.
Uravuga ibijyanye n'iterambere, ibyo bagezeho mu bijyanye n'iterambere? Nk'icyo ubona se wowe wibonera n'amaso, ubona uti iki ngiki cyagezweho, twifashe neza cyangwa se ahakeneye gushyirwa ingufu n'aha, ugira icyo bitubwira?
Mu Rwanda icyacu turabyibwira, u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, twajya mu iterambere. U Rwanda ni igihugu gifite ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, imihanda, ibyo byose bituma iyo ubona n'amahanga yose aba afite akanyamuneza ko kuba yaza mu gihugu kwitembereramo bakareba u Rwanda. Dufite ahantu nyaburanga ababakerarugendo bakunda gusura, ibyo byose tukabikesha umutekano mwiza duhabwa na His Excellency Paul Kagame.
Mu rwego rw'ubuzima ubona byifashe gute ho, kuko burya amagara mazima niyo ya mbere kugira ngo hari umutekano, hari n'amagara mazima kugira ngo umuntu abashe kugira icyo yigezaho cyangwa se hageza ku gihugu, ubona byifashe gute aho ngaho rw'amagara mu bijyanye n'ubuzima?
Mu bijyanye n'ubuzima ibintu bimeze neza, kuko irebye nk'intu z'ababyeyi babyaraga bapfaga bari kubyara, umubare waragabanyutse, nta n'aho tukibyumva. Urebye ibintu bimeze neza, hari ahagiye hakiri udukosa tumwe na tumwe, ariko nabyo bizakemuka. Ku bijyanye n'amaposte de sante hari ibitaruzuzwa neza, ariko nabyo twizeye ko bazabikurikirana nta kibazo.
Hanyuma naho amashuri, mbere y'uko nkurekura, sinzi niba ugifite akanya, naho mu bijyanye n'imyigire, uburezi byifashe gute?
Mu bijyanye n'imyigire urabona yuko hari abana benshi, hari abana batari bajya ku mashuri bitewe wenda n'ubushobozi bw'imiryango yabo, cyangwa se n'ikibazo runaka cyo mu miryango yabo no kubura ubushobozi. Ariko kuri iki gihe ubu ngubu leta arabihagurukiye, ntabwo bikiri nka mbere, bari gushyiramo imbaraga cyane cyane.
Naho ibiribwa abantu bajyaga bavuga ko bimwe bihenze, ibindi ibiciro byabyo byahindutse, aho byifashe gute aho ngaho rw'amagana?
Ku bijyanye n'ibiribwa bwo ibintu byarakaze, ntabwo natinya kubivuga, bavugaga ngo ibiciro byaragabanyutse, ariko turebye mu biribwa nta kintu cyagiye kigabanyukaho cyane cyane rwose. Kuko urajya kubaza nk'ikintu runaka mu iduka, bakubwira amafaranga ugasanga n'ubundi ibiciro cyari bya bindi, wabaza umucuruzi akakubwira ati uzajya gusanga butike yawe warenzaho iki.
Yego, ni uko kugerageza kureba uko ikibazo cyagenda gikemuka buhoro buhoro, mukiyambaza n'abayobozi babari hafi.
Oya, ababishinzwe mu nshingano zabo babikurikirane, kuko ugiye nko kugura akawunga cyangwa se umuceri, barakubwira ibiciro ugasanga ni bya bindi nk'uko nabikubwiye. Waba ukavuga ngo reka ibyo twaranguye bibanze bishiremo, urumva? Kandi uko bigenda bishyiramo niko bayobongera bagapangamo ibindi. Mbese umuturage bwo ntabwo mu bijyanye n'imirire, ntabwo umuturage bimeze neza.
Ubwo rero babikurikirire hafi nk'uko bivuze. Ndagushimiye cyane Abdul.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego yego, twakire noneho Idrisa Bakungu, uranyumva?
Ndakumva neza.
Wiriwe, urahagana hehe?
Yani Kigali mu Rwanda. Ntuye Ngera-Nkuba muri Gasabo.
Yego, mumeze gute rero Ibwera-Mvura?
Ibwera-Mvura turaho, turashimira Imana, tugashima n'ubuyobozi bwacu nyine bw'igihugu, tugashima n'ingabo zacu zadukuye ahakomeye.
Yego yego, witeguye kwizihiza rero umunsi wo kwibohora?
Yego, turabyishimiye cyane, dufite akanyamuneza ku mubiri no ku mutima no ku maso, n'aho tugiye n'aho dukorera hose. Muri make dufite umutekano uhagije, ntacyo twishinja.
Ndumva mumeze neza nk'uko Abuduru yari amaze kubivuga nawe. Akanyamuneza bwa akanyamuneza ni kose, ni aho ugenda hose niko bibona, cyangwa naho ngaho Ibwera-Mvura?
Oya, ni ukuvuga ngo mu Rwanda hose turashima Imana, nta kibazo dufite. Ni ukuvuga ngo ikintu kiduhangayikishije muri iyi minsi ni ikintu kimwe, ni icy'ibiciro ku isoko gusa, ariko ibindi byose nta mutima mubi tumeze neza. Abashima leta yacu igihe yadukoreye, nawe nkashima ingabo zacu aho kuzana undi mutekano mu bindi bihugu. Kandi nkabashima nyine uko umutegarugori tumuteza imbere, turabyishimira cyane ndetse n'uburezi no kwivuza umutegarugori mukobwa ariga uburinganire burahari nta kibazo gifite turashima leta yacu y'ubumwe
yego komeza banza ukomeze nange kwaza ku mutegarugori
yego ni ukuvuga ngo umutegarugori nyine twamuhaye agaciro nyine kandi mu kumuha agaciro byatumye nyine nawe yibona mu bandi kurusha uko mbere byari bimeze kandi nashima ko kuko wavuze ngo umunsi wo kwibohora twibohoye ibintu byinshi cyane kandi noneho tukaba nyine ikintu kitagenda neza muri iki gihe ibitagenda neza nibyo bikeya cyane ariko ibigenda neza nibyo byinshi mu gihugu cyane
nuko nyine nkuko bivuga ati bitagenda nibyo bikeya nuko nyine nkuko babivuga ngo ntabyera ngo de wumvi urebye se nkaho wagusaba wenda wakwifuza ko hashyirwa ingufu kugira ngo muri ibyo byagerageza gukemuka cyangwa se kugira ngo nabyo byere nk'ibindi wavuga ko ari nka hehe
urebye aho bitagenda neza ni hamwe na hamwe muri siporo ariko mu mupira w'amaguru ariko ibindi byose nta kibazo dufite ubuzima burimo buragenda neza kwivuza buri muturage wese afite mituweli arabasha kujya kwa muganga none kwa kujya kwa muganga kubyara akagera kwa muganga nta muntu ukibyarira mu rugo urebye nta kibazo gihari mu mashuri twese turangana yaba umuhungu cyangwa umukobwa nta kibazo gihari
iyo urebye tuvuge wowe sinzi niba ukiri umunyeshuri cyangwa niba wararangije wabonaga ugereranije abakobwa n'abahungu mwabaga muri kumwe mu ishuri mwari ku kigero kimwe mwanganaga mu bijyanye n'umubare ugereranyije
urebye birahabanye kuvuga ngo
abenshi ni bande
abenshi imbere bari abahungu ariko muri iki gihe nyine twese turangana kandi ugasanga noneho umutegarugori niwe ubasha kwiga cyane nawe akiteza imbere
kubera icyo ari we ubasha kwiga cyane se
ubungubu uburebye ikigero kirangana umutegarugori n'umuhungu bose birangana urebye
uravuga yego bitandukanye na mbere uravuga ugereranyije nko muri primeri mu mashuri abanza mu yisumbuye no muri kaminuza byose urabona ko abakobwa barimo gukomeza kugenda biga ku kigero kimwe n'abahungu
barimo bakomeza kwiga barangiza kwiga bakabasha gukora ubumenyi mu kazi basangamo mu mirimo yose urebye ngende umutekinisiye narangije kwiga itajya ku isoko ry'umurimo ngewe ndi umutekinisiye narabyigiye nkora mu Kagera Motors ni ukuvuga ngo mu batekinisiye ubona ngo mbere abatekinisiye ntago babaha agaciro ariko ubu ngubu abatekinisiye nyine babaha agaciro kandi noneho n'abakobwa nabo tukisangamo tukajya gutiganira amasoko tugakora neza nta kibazo nshobora kuba mfite umuyede w'umukobwa nta kibazo tugakorana neza
uravuga mu bijyanye n'imodoka
yego ngende umutekinisiye
yego
ndagorora nkatira n'amarangi nkatira na mekanisi
yego
ariko nta kibazo gihari
ukorana n'abakobwa iyo ntabwo ngenda sinavuga aho ngaho ukora turebye muri rusange umukobwa ntashobora kujya gushaka akazi k'ubwo butekinisiye hanyuma bakamureba ati bakagaha nk'umuhungu kubera ko umukobwa yenda bamusuzuguye ntaho icyo kibazo ageze ukibona
ahubwo muri iki gihe nyine bareba nyine kapasite y'uburambe cyangwa ibyo yigiye niba bibashije iyo abibashije nyine ajya ku isoko ry'umurimo agakora nawe akiteza imbere nta kibazo gihari.
None se yagaragaza ate ko abizi ko abishoboye, uretse diploma aba yakuye mu ishuri, hari ikindi kintu yagaragaza avuga ati ibi ngibi nanjye ndabishoboye? Nta ushobora kumukumira akamuheza kubera ko ari umukobwa gusa?
Oya, ni kuvuga nyine abarangije kwiga akagenda yimenyereza agakora za stage, akagenda agashaka no agashaka nyine n'uburambe. Urebye arankorera mfite uburambe bw'imyaka 20, nagiye mbura nabo cyane, bamwe nk'abigisha tugakorana nabo bakiteza imbere, nabo bakajya gukora mu yandi masosiyete cyangwa bakajya no kwiga no hanze nta kibazo. Ibyo barabikemuye.
Nuko ni byiza. Sinzi niba hari ikindi wifuza kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika nyuma y'imyaka yose ibihugu byigenga: Burundi, u Rwanda, Congo, Amerika. Nk'uko nabivuze ntangira, imyaka ibaye myinshi: 61 y'u Rwanda n'u Burundi, 63 ya Congo, 247 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ahandi tutavuze. Niba hari ikintu wifuza kuba wageza kuba twumva muri uyu mwanya mbere y'uko nkurekura?
Yego, ni kuvuga ngo ubwigenge turabushimira ko twabugezeho. Ikintu nyine bari abadukoronije nta kintu batumarije.
Ntakintu
batumarije ahubwo abadukoronije. Yego, twebwe n'u Burundi cyangwa Congo badusubije inyuma. Ahubwo ni ukuvuga ngo iyo tugira imana tugakoronizwa n'Abongereza, twari kugira iterambere ringana n'iryo muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa n'ahandi. Ariko kuvuga ngo Ababiligi n'Abadage nta kintu batumariye, urabona tutangiye kwiyubaka nyuma.
N'amashuri bazanye ni ibikorwa remezo nabyo ntabwo wabishyigikira? Ntacyo bamaze,
nta kintu batumariye. Ahubwo dutangiye kwiyubaka ubungubu. Ahubwo turashima Leta yacu ko yadukoreye ibitangaza, tukaba twese twibona muri Leta yacu. Leta yacu iradukunda, icyo tuyisagira biduha. Urabona umunyarwanda ajya kwivuza ku kiguzi gitoya, biriya n'ibyabagaho. Urabona badukoronizaga batugira tujye guhinga ni byiza, ariko urabona ubungubu turimo turahinga mu iterambere, twuhira byose. Urabona muri iki gihe nta kibazo gihari kuruta uko nyine kuba baratujyanye mu ishuri nyine hagatwize neza, hajemo nyine ikandamizo ry'abana b'abakobwa. Ariko ubungubu nta kibazo gihari, buri muntu wese asigaye nta kibazo gihari.
Ariko yenda ntabwo umuntu yavuga ko ari amakosa yabo niba abakobwa batariga, gashobora kuba n'ababyeyi bari batarajijuka, batarakanguka ngo baha agaciro umwana w'umukobwa nk'uko kangana nka kamusaza we. Ndakeka tutabyitirira abakoroni bonyine.
Urebye nibyo, hari icyo na 80% badukoreye akantu gatoya cyane, ni ka kandi agasukari gakeya mu mazi menshi, kandi tuba dushaka nyine abona iterambere ubu dufite rimo rirazamuka cyane.
Reka dukomeze turi sunike rigere kure cyane kurushaho.
Yego, tugashima umuyobozi wacu, tugashima perezida wacu, turi inyuma ye menshi. Ubundi tuzamutora kandi namushyigikirije na ku ijana, tuzamutora ijana ku ijana.
Reka ngushimire rero Idrisse kuri ibyo bitekerezo byawe, ngira umunsi mwiza. Twakire Niyukuri Jackson Gatabo, uranyumva?
Halo,
wiriwe neza?
Mwiriwe Muriwe na mga kwira jiju ya Amerika.
Yego yego, urahagana hehe.
Ndi ahantu witwa ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatabo.
Muri zone Gatabo.
Muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi.
Yego yego. Turakumva neza Makamba se mwizihije umunsi w'ubwigenge gute?
Bawizihije neza. Turiko turigira intsinzi. Burundi twikwiye ko abazungu badukosheje ego neza cyane baranezerewe watumaze imyaka 31 twikwiye ko abazungu
mwikuye ko abazungu
turose ubwigenge
mwikukiye ntimwikukiye Uburundi bwikukiye yego
Burundi bwikukiye
urabona se bimeze gute nyine nyuma y'imyaka 61 urabona ibintu byifashe gutaho ngaho mu gihugu
mu gihugu byifashe neza kuko ubu nta muntu akivuga ngo hari umuntu akinyuma yiwe amwirukako umuntu abona ko ubwigenge bukwiye buhari
ushatse kuvuga iki umuntu amwirukako
kuko twumva batubwira ati kana kare umuntu na ubwigenge butaraboneka wasanga umuntu atorohewe muga ubu muntu ubwige umaze kuboneka turorohewe cyane kuko n'abadutwaranye n'abadutwara mu bwigenge twahawe nujya yayirondiye rudufiko bagasore nijyo bakurikizira giyiwe
yego ejo mwara ndumva ubwo mwara mutekerejeho cyane kuba yarabakuye mu bukoroni
twamutekerejeho cyane cyane
Iyo urebye se mumaze uravuze uti tumaze kwikuraho abazungu urabona ari hehe harimo hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo nyuma yo kwikuraho abazungu imyaka 61 ishize Burundi bwigenga nihe ubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo igihugu kirusheho gukomeza gitera imbere
cyane mu byo cyane umuntu ushyira ingufu mu bijyanye n'iby'ubutunzi kuno bijanye n'iby'ubutunzi nk'uburimyi bana yuko nk'ifungurwa akenshi bikunze kuduga cyane
yego biba byaba nuko biba byabaye bike
byabaye bike kandi ugasanga turakenye turagize n'ikibazo cyange ugasanga ngeri irakenye ugasanga ije nk'umugihe nyine twakerewe ugasanga iduteye umva yuko abari uruhombo na ryatera mbere ryo ubutunzi bucabugirane bucabubura
yego hanyuma
ikindi nacyo n'ibintu mu bijyanye n'ubutunzi
yego
ikintu ngo dufasha n'ikintu kijyanye n'igitoro kirakunda gukena cyane
igitoro kiracyabura twajyaga tubibona ku mastasiyo ya lisansi ubona imodoka za moto batonze umurongo bategereje lisansi ubu bimeze gute
ubu cyabuze na gutonda umurongo ufashe urugendo barakuzi urazimbwa ku mpamvu y'igitoro
ugize ubutumwa wuha abayobozi bwaba ari nk'ubuhe
ubutumwa nubaha ni uko bagerageza igitoro kikaboneka kandi uko bagerageza bakaraba ubukungu ubutunzi bw'igihugu bukazamuka kuko yuko natwe Burundi bwacu bwotera imbere mu bwigenge bwacu twarose
naho Makamba bwaho ubona ari iki cyaba kibura kugira ngo Makamba ibashe kujya imbere kurushaho
ikiburaho ikibura ni ibintu bijyanye n'ukungene tworonka ukungene ibifungurwa byoroha kuza biraduga bigenge turabufise hameze neza umuntu ayishyira akizana kuko ubu n'abigeme benshi amashuri barayiga atangorane kandi uhejeje umwigeme akazara kabonetse arakaronka ntibavuga ngo ni umwigeme cyangwa ni umuki ntibacagura
Nuko ni byiza, ndumva ari intambwe ikomeye. Nabo mu Rwanda bari barimo kubivuga ko umwigeme umugore muke cyangwa se umukenyezi nkuko mubyita mu Burundi ari ubu ngubu yitaweho kandi ntaho ahezwa.
Yego, umuntu w'umukenyezi umwigeme mu Burundi aricawe cyane cyane. Kandi umuntu arabishima.
Yego yego.
Jake ni cyasa abantu.
Yego.
Gusaba abarongozi b'ibihugu bya Afrika bakaraba ubwigenge twarose tumaze mu myaka 60 n'irenga, barabe incufishe ubusa. Cyane abarongozi bakama bamenya yuko ari incungu ziguze ibihugu bya Afrika,
yego,
kugira ngo bamwe babyibuka kandi bamwe badutunganiriza natwega abanyagihugu abanyafurika tukamererwa neza.
Yego
yego,
ni nacyo mubatorera kugira ngo babayobore kandi mu nzira nziza babageza ku iterambere.
Nicyo tubatorera.
Yego, reka ngushimire rero niyukuri Jackson, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Yego, twakire Bonito.
Hello,
muraho neza?
Amahoro cyane.
Yego yego, urahagana hehe?
Na Nairobi.
Mwifashe muti Nairobi?
Nairobi turaho turafundikanya nyine byo mu iki gihe nyine.
Nta kundi nyine ni ugupfundikanya kugira ngo iminsi yigire imbere.
Ndagatemba ku bintu bya economy. Ego turaho kabisa, turashima rugira byose. Ama nanje nari mfite icyo nshaka kugira ngo mvuge ko.
Yego yego, rwose ijambo ni iryanyu, ni umunsi wanyu, uyu munsi twabahariye nta mutumirwa.
Ego ku bijyanye n'ubwigenge, kumenya igihugu cyacu cy'u Burundi, genda Umurundi.
Yego.
Kumenya igihugu cyacu cy'u Burundi nogira nticyifashe.
Yego.
Bo, mu busanzwe iwacu u Burundi bibaye nuko nahasize nuko ndabyumva. Mu Burundi wacu turacyafite akagorane. Urabona nibo twarikukiye, twabyitwa ko twari twikukiye mugabo. Sinzi ko nohera muri ekonomi cyangwa nohera muri politiki. Sinzi abona ko nohera.
Nta kibazo rwose, hera aho ushaka.
Mbo, nukuvuga ni intereye mu bya politiki, nogira nti inzego z'igihugu zihagaze neza, zipanze neza. Mugabo gusa kubera ko twarondeye ubwigenge kandi baturonderera batwita ngo imbere baturonderera twese. Atawo kuyemwo twagomba dusabe nk'inzego z'igihugu mu gihe ziba zaratowe zibe zishobora gutunganiriza abo zibe zishoboye gutunganiriza bose. Kubera twisunze ibyo tugenda turabona kungukana bumenyi bayaga abategetsi bacu ukuri barakora uko bashoboye. Mugabo hariho ibintu bijya usanga bitariko biragenda neza mu bya politike hagati mu migambwe yenogira nti kubera ko igihugu ari cyacu turazosubira kwitwarirwa n'abazungu. Nagomba gutumirira abarongozi abashoboye kugira icyo bashobora gufata mu gihe hari ibintu bitagenda neza, ko bota hamwe bakicara hamwe bagatorera inyishu y'ibibazo bitarinze kujya muri vuruguvurugu. Vuruguvurugu gihombya byinshi, amabarabara arononekara, ibintu by'abantu bigira ingorane. Rero kubera ko twashoboye ntayo kwikukira twikura ko abari batuboheye amaboko imugongo,
yego,
twari dukwiye kujya hamwe tukabona ibibazo, aho ikibazo tukacyicarira mugapana guhana. Kenshi rero indongozi z'iwacu zo muri Afurika ingorane zigira aho kugira ngo batorere umuti ikibazo, ahubwo ngo bagomba kurondera kwimbana mu mizi badashoboye kugira ngo bashobore kujya inama n'ingingo maze batorere ikibazo hamwe kugira ngo twize tubone iterambere rishobore kubandanya riduga.
Aho wapfa gute uti bakajya hamwe ikibazo bakagitorera inyishu, ni uravuga mu mashyaka mu migambwe ubwabo cyangwa imigambwe ifatanyije n'abayobozi
mu migambwe nko ugasanga hari nk'umugambwe widogera ubutegetsi widogera ubutegetsi uko uriko urawushambuza nibyo nibintu bitari bikwiye kuba byovugwa byari ibintu byari ubutegetsi bwari bikwiye guca buba magaba unyene ugaca gwinjira muri ibyo bikogwa bukabatunganiriza musanze umugambi ubutegetsi utwarira imigambi yose maze ubutegetsi maze kushika ku butegetsi n'ubwo gitwarira wa mugambi wo waguyemo ucuja ucuba umuntu ucuba witwa umushinga nta Zuko mushinga ntawe ahagararira abantu kuko birababaje cyane kandi biranatuntuza kumva yuko hari ukuboko kuri muri leta kuko gutuma imigambi isambuka
uratekereza ko leta yaba isambura imigambi ifasha imigambi gusambuka
se ibintu dukunda kubona ni ibintu dukunda kubona kuma rezo sose kuvuga ngo nigenda yagiriza ndabona kenshi kuri voda merike barakunda kwandika umukuru w'umugambwe runaka ibyemezo by'iyo byanswe cyangwa inama ikoraniro kaminuza ryabo ryabaye ndase leta yase kubyemera bariteguye leta yarabimenye icyo gihe rero ugasanga n'ibintu nk'ibyo mugabo byari bisaba ko nk'umurongozi twabukwarize kujya hamwe bakagira ibintu nyine bakabitunganya ugasanga kugira igihugu kibe kiri stable
imikoranire hagati y'imigambwe na leta noneho ubwo wari uvuze ibijyanye na politiki sinzi niba hari icyo wifuzaga kuvuga mu bijyanye n'ubutunzi
icyo nifuza rero icyo nasaba abarongozi ni icyo leta ubwayo ibe ishobora kubona ikibazo aho kiri igitorero muri kuko ntabwo yokinanirwa kuko leta nogira nti ni umubyeyi leta n'umubyeyi w'abanyagihugu
yego
rero nubwo tuba tugiye mu mashyaka abo banyamashyaka bagizwe n'abanyagihugu leta yari ikwiye kujya hamwe ikabafasha gutorera umuti batarinze kujya mu bihano tugire iki kugira duhane cyangwa dutegane ego nibyo nariko nsabahama ikibijyanye n'ubutunzi turasaba leta yacu ko yobandanya gukoresha ingufu iriko irakoresha kugira ngo izamure ubutunzi kuko birababaje cyane kuba wumva ngo igihugu cyanyu kiri inyuma y'ibindi bihugu dusikwa ko twarikukiye abahora badusahura baragiye ukibaza ukananirwa no gutahura none ko badusahura ibyacu bagiye none tubizwa n'iki gutera intambwe mugabo ibyo byose bivahe bivaha ahandi nyine nakubwira batagiye inama bajye hamwe bumvikane batagiye gutegana imitego nibaza ko byose byagenda neza cyane
yego byagenda neza abantu bakoranye yego reka ngushimire cyane rero niba nta kindi urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe kandi ugira igihe ibihe byiza
murakoze namwe cyane
yego ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi twakibahariye kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo ku murongo wa telefone dufite na Siriro Muvunyi wiriwe neza Siriro
naneza
yego amakuru ke yawe
amakuru ni meza mwaramutse mute namwe
twe tumeze neza rwose nta kibazo turashima Imana uherereye harya
mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
yego igitekerezo cyawe rero kurikije insanganyamatsiko twabahaye
igitekerezo cyanjye ndavuga cyane cyane mu kwibohora tumaze kugera kuri byinshi imihanda amavuriro amazi ubona yuko isuku ubona yuko u Rwanda rumeze neza nyuma y'imyaka 29 ubona yuko hari iterambere rwose rishyushye ariko kandi nanone nta byera ngo de ibintu byitwa ibiciro rwose ku isoko urana ko ari ibintu abaturage tukishimye habye na gato leta ariko kugira icyo yakora kuko hari n'ubwivuga ngo ibiciro biramanuwe bikabaho iminsi mica nabwo bikabaho agace gato rwose urebye isukari umuceri urabona ko ibintu birahenze rwose leta nireba ukuntu yabigenza nireba icyo yakora nyine muri ingengo y'imari bazareba ikintu babikoraho kuko urabona yuko amafaranga kuyabona ni ikibazo igiciro cy'isukari kigeze ku 200 biragoye cyane nyine bazareba ikintu babikora naho ubundi busanzwe
kigomba kuba ari ikibazo kibahangayikishije cyane ariko kuko n'abandi bakubanjirije bari mu Rwanda babiri nabo bakivuzeho icyo kibazo cy'ibiciro by'ibiribwa
utanze mikoro ku bantu bose bari kukumva hagize abantu bose mu bantu 10 wavugisha utavuga ku biciro yaba ari nk'umuntu umwe nawe wenda bimwe byo kwiziga nyine
cyangwa ubicuruza cyangwa ubicuruza yenda adashaka kugira ngo bigaragare ko hari ukuntu yaba yunguka mu baturage
ubicuruza nawe arabizi neza kuko nawe arabizi neza ko ibiciro ari ikibazo kuko ndibuka ejo bundi nabajije umucuruzi arambwira ati ariko si utandeshye uzajya kurangura urangura uhenzwe ucuruza uhomba ibyo byo byaba ari ibiki waba urimo ariko isukari yo rwose arimo arambwira ngo yo uko ubona umuntu aba yirukana ku muvuduko abantu ba santimetere ukuntu baba biruka nawe rero na n'isukari nayo nyine ifite umuvuduko muremure cyane uko bukiye ko bwije bararangura bagasanga iri kuzamuka cyane ku bwije
ni ukuvuga ko noneho ikorwa ari nkeya
ntabwo tuzana biri gupfira rwose ntabwo tuzana biri gupfira ko biri kose no radio n'abayobozi baba bari kubyumva bareba uburyo kiba badufasha muri ibyo bintu naho ubundi
cyangwa abantu baramwisuka
cyane
cyangwa abantu baramwisuka ari nyinshi kandi atari na nziza
baramwisukari nyinshi se gutwe oya nta bidasanzwe ntabwo twavuga ngo baramwisukari nyinshi none se kera hose ni ukuvuga ko ubungubu aba harimo baravuka ubungubu aribo bari kumara isukari kera hose twari ntabwo twayikoreshaga ariko urabona yuko iri kuzamuka ntabwo turi kumenya impamvu iri kubitera rwose
ntabwo ababishinzwe badukurikiranire mumenye impamvu ituma iyo sukari cyangwa se n'ibindi biciro bitabanogera nuko komeza igitekerezo cyawe
icyo nakurikizagaho ni ugushima leta y'u Rwanda n'ibyo byose nyine ibyo batugejejeho ni byinshi by'ibiciro ntabwo ari byo byabakanga turabashima cyane imiyoborere myiza batugezaho cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu perezida Paul Kagame rwose aradukunda rwose aradukunda kandi ubona umuturarwanda wese akenshi ubibona nyine yuko anejejwe no kuyoborwa nawe mu miyoborere ye myiza ku bintu byinshi byiza agiye atugezaho nyine
hari nk'ubutumwa se niko se Siriro hari nk'ubutumwa se wamugenera wamusaba ngo yongeremo iki asabe ababishinzwe aho bashyira ingufu ni hehe uretse muri ibyo bintu by'ibiciro twari turimo tuvuga niba hari ahandi
uriya rero uriya mubyeyi ntakatagira ntakatagira buriya nibipfa nibitagenda neza aba yabivuze rwose ni kwa kundi nyine wenda n'abantu abayobozi bose baramutse bagiye bakora nk'uko wabishaka ntabwo twaba turi aho tugeze ahangagira ngo twaba tugeze ku yindi ntera ndende cyane ubona yuko ari umuntu ushyize umuturage ku isonga mbere ya byose umuturage n'ibindi byose bize nyuma ariko ubona yuko ari umuntu wifuriza umuturage w'ikintu cyiza ni umubyeyi wita ku be niko njye nabyita nyine ikihutirwa ikikurumbye ni ugushima cyane murakoze cyane
urakoze cyane nawe kandi no kuri ibyo bitekerezo byawe mukomeze kugira ibihe byiza
yego namwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twakira Ali Mahamudu uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana he
mwiriwe mpereye mu gihugu cya Tanzania
mwiriwe mute rero urahagana hehe neza
ndi mu mujyi wa Geita mu ntara ya Geita n'ubundi hano navuga ko turi amahoro
nuka
muri rusange navuga ko ubuzima umeze neza ubwo ngendeye kusanga
yego komeza
ngendeye kusanga nyamatsiko nabonye na ndahera kubwigenge ibihugu byombi u Rwanda no Burundi navuga baruze kwizihiza
yego
gusa mu Rwanda bakaba barabibumbiye mu munsi uzaba ejo ku itariki enye w'imyaka 29 u Rwanda rwibohoye
yego
kuva u Rwanda rwabona ubwigenge tugende ku buryo rwagiye ruyoborwa n'amateka twagiye tugira y'ubwoko bubiri bwagiye buhangana ku ngoma bikaza kugeraho intambara iba nakwita genocide abatutsi bakicwa noneho u Rwanda rukabohorwa ubwo nagera kuri imyaka 29 bazizihiza ku munsi w'ejo hafi turi hano mu gihugu cya Tanzania hari ibintu byinshi tugenda tugaya ndetse hari n'ibyo dushima ubwo ndahera kubyo tugaya njye gusubiza kubyo dushima ku uburyo u Rwanda ruyobowe nabyita ko rimwe na rimwe rebe nk'akazi kuko hari imyanzuro imwe n'imwe usanga umuturage wo hasi yagakwiye gufatirwa kugira ngo imibereho irusheho kuba myiza ariko rimwe na rimwe kubera ba bantu nakwita ko igihugu bakirya bonyine bigatuma twebwe bari abaturage bari hasi ubuzima bukomeza kuzamba
urashaka kuvuga iki ubuzima baburya bonyine kandi bakorera abaturage kandi umaze kuvuga mu kanya tubwiye ko umuturage ari kwisonga
reka ngurugero uyu munsi mu Rwanda bahanganye n'izamuka ry'ibiciro ibiribwa birenze ku isoko
yego
uzabaze muzakora ubushakashatsi ku bacuruzi baranguye umuceri wo kwihanze cyane cyane nk'umuceri uva muri Tanzania nta muturage wo hari nta mucuruzi wo hasi wavuga ngo ufite umutayi wa miliyoni 10 abashe kuza kurangura umuceri w'akusumo ku mupaka ntago yawuhanyuze hari abantu bibumbiye muri nabyita nka cooperative utapa kwinjira ni umutane n'iyo cooperative bitewe n'abayigize
akaba aribo bagura uwo muceri
bakawuzana kawuranguza bari abacuruzi bo baraza bakawuzana no bakamusupplyinga aba bacuruzi bahari abo hasi
umucuruzi uje akawufata kuri abo ngabo
kandi we nawe afite umutayi afite igishoro kuburyo yaza kukura hanze ariko kubera obstacles bo bashyiraho cyangwa amabwiriza bigatuma ba bantu bafite igishoro bagakwena wo kurangura bakabuha ku baturage ku mafaranga makenya ntabwo bibakundira bikagaragaza ko
nindushyiraho ayo mabwiriza se ni Tanzania se cyangwa ko numva umuceri uba ukiri muri Tanzania
ni mu Rwanda
ni kuri ku ruhande rw'u Rwanda
kuko ni ku ruhande rw'u Rwanda bigatuma rero nimba nkange uyu munsi nateganyaga kuba nakora ubwo bucuruzi ariko iyo uvuganye ukoze survey ukavuga n'abayobozi bo bahariya n'abaturage abacuruzi babati nyamuneka biragoye natwe turakize twabuze ko tubigenze bikagaragara ko hari imiyoborere idashimisha umuturage wo hasi uko bigaragara ko mufata kunda ahubwo bamwe babifite bagakomeza kongererwa
ubwo nibyo ni ibintu byo kurebera hafi naho ntabwo umuntu yabihamya none aha ngaha ushobora kuba warabyiboneye cyangwa se waranabyumvise ariko ntabwo nkatwe kuri Radio Ijwi ry'Amerika ntitwabihamya nta bushakashatsi twabikozeho
aho no kubanza gukora ikindi imiyoborere yo mu Rwanda mbayo neje mvuyeyo Rwanda umuntu ashimira cyane umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame imiyoborere y'igihugu ayoboreza koko agerageza guha umuturage inyungu ndetse amuha ijambo ariko bariya bake babasha kugera ku muturage kuko ari hari hejuru ntabwo yagera kuri muturage wese n'ikibazo afite ariko bariya bari batwegereye rimwe na rimwe ndavuga ko aho batuma abaturage rimwe na rimwe batishimira imiyoborere yiwe ugasanga nyine baramutobera ushobora gusanga umuturage ufite ikibazo wakigeza hejuru ukabona ari ukuntu bagenda bakigira zigizaga
ntibagisakira umuti ako kanya
ukuntu ufite
ntibagishakira umuti ako kanya
aho gishakirwa umuti bitewe n'urwego uriho nakwita urwego uriho mu bukungu ugasanga rimwe na rimwe bo birazonga no ugasanga umuturage ari hasi we ayijunditse ubuyobozi bwo hejuru kandi uyobore uri ku isonga nako atagira kuko rimwe na rimwe reba nk'iyo atuye nk'agace runaka ukumva ngo yagiye mu karere runaka abaturage bishimira ku kuba bavuga ibi bari ku mutima ariko kubera ubwinshi bwabo ntabwo byashoboka n'umwanya bafite ni muto bikagaragaza ko ayobora neza ariko abo hasi nibyo ni ibibazo ubwo mu myaka 2029 ikintu gikwiye cyakozwe ntabwo ari cyiza leta y'u Rwanda azagiye mu Rwanda nubwo ituzuye 100% ariko navuga ngo byibura tubashe kwicarika amoko abiri yari ahanganye ifite inzika basha byibura kubunga nubwo navuga ngo ntabwo biruzi 100% ariko ni ikintu cyiza shimira leta y'u Rwanda yakoze
ndashaka kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge
ntabwo ku bumwe n'ubwiyunge noneho nkaza ku moko abiri umuti n'umututsi kuko uyu munsi umututsi ari gushingirwa mu bahutu umuti agashingirwa mu batutsi
nuko nta moko ariho ariko mu Rwanda
amoko ariho ariko bayashyize mu ndorerwamo ya ndi umunyarwanda amoko ariho ndetse aranavugwa kuko aravuga ngo nduyu nanjye nduyu ariko kubera niyabivuga mu Rwanda yagirirwa nabi ariko nkatwe turi hano hano umuntu araza kuba ndi umututsi ukumvaga ngo kanaka ni umuhutu bana we uri urabamenye bari urabazi hano biho biracyahari
mu Rwanda ho ni umuntu n'umunyarwanda
ariko hari ikibazo amoko ari gusa ntibabivuga bitewe n'aho bari kuko yavuze ngo yazanye ingengabitekerezo rimwe bagahitamo guceceka gusa ntabwo bibuza kubana nta nubwo bibabuza gukorana ariko nicyo kintu shinda byibura navuze ko bituzuye 100%
yego
ariko ikigero babishyizeho cyangwa bigezeho navuga ko gishimishije ikibura
ikibura ni iki
ikibura ni uko buri muntu agi umwagire buri muntu agira imbabazi zuzuye ariko gutanga igice asigara n'inzika
batanga imbabazi hanyuma umuntu asigara ari umwere umuntu ahisigara yera ku mutima izo mbabazi ushaka urashaka 100%
ikindi cya kabiri leta y'u Rwanda kirimo Rwanda Revenue Authority ikigo cy'imisoro n'amahoro kiremo ikigo cya rura ikigo ngenzura mikorere kiremo RDB ibyo bigo byose uko mbivuze ni ibigo biri gutuma igihugu cy'u Rwanda abaturage bo hasi bari kubitsira muhate gute ushobora kumbaza impamvu
tubwire
Rwanda Revenue Authority baragenda bagahiga twebwe tugiye guhiga miliyari kanaka tuzinjiza mu ngengo muri uyu mwaka ari amafaranga bahize bazinjiza bagomba kuyahiga ku ngufu kugira ngo bayabone babashe gushimirwa ko bakoze noneho uko bayabona bazayabona mu buryo bwiza n'uburyo bubi ariho hantu uzasanga umuturage wateri kwinyuba kuko hari ahantu azacibwa amande bidateganyijwe
urashaka kuvuga amande nari ngiye kuvuga nti ubundi se bayashaka mu buryo bubi gute kandi hari uburyo bwo kuyinjiza
urugero
nane subwo bamuca amande atakoze ikosa
reka mbasobanurire neza aho ngaho bafashe umuturage agiye kumucuruzi runaka agiye kurangura ibintu wenda aranguye kese ebyiri z'inzoga ndavuga amakese y'inzoga
yego
umuturage wenda yamuhaye listi y'ibicuruzwa ya IBM ariko kubera ko aziko bigoya aravuga ati reka nandike kese imwe ariko amuhe ebyiri kugira ngo nkwepfa abagabo ndebe ko byibura keza yagira gute
yagabanye
baragiye baramufashe wa muntu duhereza ilisiti yawe y'ibyo waguze izi ni kese zinge ni kese ebyiri hano ko tubona twanditse imwe murabizi natwe turi abantu abyanga bikunda hari ibintu tunyuza ku ruhande aho kugira ngo byibura bavuge ngo bitewe n'ibyo yibye n'agaciro wenda k'amafaranga yanyereje reka byibura tumuca amande y'ibihumbi 50 ugende bagufite nk'ibihumbi byibura nka 500 ku ikesi imwe urumva ari gushimira amafaranga abona bahize bagomba kugira ngo baguce igihano gikomeye cyane kugira ngo bashe kuyabona
bakarenza ayo umuntu yagombaga gucibwa kuri
bakarenza ateganyije none nimba wenda yibyeho ikese imwe byo tuvuge 132 kubera iki batamuciye byo amande 50 byibura bavuge ngo ntuzasubire bakageza ku 500 ngo nokubera ngo yanyererekeje
no guhana yihanukiriye kugira ngo atazasubira
bahana bihanukiriye batarebye uriya mucuruzi urwego ariho nibyo icyo gihano bamuciye kuri icyo gicuruzwa cyari kwinjiza
nawe yirinde gukora amakosa ariko nubwo nabo badakwiye kurengera
ntago nge ntago kigikiye abanyereza iyo misoro gusa nge icyo abantu ntunga gatoki ni uko baba baca amafaranga nakwita amande arenze urugero rwagakwiye gucibwa nabo bakoresha nyine ubumuntu kuko umuntu wese wakosheje ntabwo akwiye kujya mu buroko hari amakosa yo mu buroko hari n'amakosa yo kubabarirwa akajya mu bantu bakica bakayarangiza
ubwo se agiye mu buroko n'utwo yacuruzaga none twaba tukicurujwe urumva
niyo mpamvu none se urumva nimba umuntu aguciye amande 500 kandi waranguye ikesi imwe 400
uyabuze urajya mu buroko
wanyereje umusoro wenda w'130 kuri ku ikesi imwe wateze ya bakaguca 500 ubwo hari ukugushyira muri gereza irenze iyo ngiyo bagushyize mu bukene kubera Rwanda Revenue Authority hari imihigo yahize ihiga amafaranga y'ikirenga atagendanye n'ubushobozi bw'abaturage dufite tuzinjiza miliyoni 20 ariko ntibarebe se zizaturuka he ikindi ndagaruka kuri rura ikigo ngenzuramikorere kiraho ni cyitwa ikigo ngenzuramikorere kigomba kureba ubujye ibindi bikora ariko rimwe ni ugasanga bari abayobozi babihagarariye biriho nk'abaringa nta nubwo bazi ngo bikora iki bagira icyo bakemura bagakwiye guhagarara buri muntu amenye inshingano ze bamenye ngo iki kigo mpagarariye gikora iki gishinzwe iki ese kimariye iki umuturage wo hasi
wasanga ariko babikurikira yenda tutabizi kuko hari ababagenzura nabo bagenzura ibyo bigo ariko nabo hari abandi bari sinzi bashobora kugenda bakurikirana ibyo nabo bakora ntabwo
birahagusa barahari babikora ariko ni hamwe bavuga ngo ifi nini itungwa n'ifi ntoya
ntabwo byoroshye
kuko buriya twebwe tubivuga kuko mwebwe muri itangazamakuru biri ku karubanda aka kanya turi kuvuga biri kujya ku karubanda kuko ndabizi ni muzafata igihe mukore surveying nk'abanyamakuru muganire n'abaturage amarira menshi bazagenda bababwira kuko njyewe njya ngerageza kugana n'abaturage ibi n'ibi ugakurikirana ibi n'ibi ugasanga bararira umuturage ari kujya kwandikisha business muri RDB ukumva uburyo bayandika banzuza n'ibi banzuza ntibari kujya gushaka icyangombwa cyo kugira ngo ajye kurangura ibicuruzwa hanze banzugire gute noneho nk'urugero ukagenda umuntu agiye kwandikisha business yiwe wenda ni nk'uruganda agiye muri RDB yego bararwanditse ukora ibi kindi nzakora ibi n'ibi ibintu byose ukabyandika banzuye gushaka ubuziranenge ujye muri RBC muri RBS
ibyo ni ibiba bikenewe
muri RBS ibyo ni ibintu biri kiriya buri muntu wese agomba kubanza gukora ariko ibiberamo nibyo bituma rimwe na rimwe twinuba bamwe na bamwe tugafunga imiryango
ntaho mushobora kubariza se
aho ubaza se tuzasanga ubaza yamaze kuvugana n'umwe wari kubanzirizaho
ubwo icyifuzo rero
2017 nakoraga mu ruganda ntangira gushaka ibintu by'ubuziranenge mu gihe esimake yo kugira ngo uruganda ruhabwe ibigenderwaho urabyujuje ariko ni naza ngo tuzagaruka mu cyumweru gitaha ubwo hari aje turi hari yabanza kugira ngo banze abone amafaranga umuha mu mufuka kandi nta handi ujye kubariza byanga urayamuha kugira baguhe esimake
ariko nta ruswa ntikora mu Rwanda
irahari nuko itavugwa yahinduye izina ruswa irahari ahubwo yahinduye izina
yitwa ngo iki ngo
2017 urumva 2017 hari ukuntu bikora ndibuka 2017 RBS kama turashaka estimate hari umugabo umwe abayobozi baraje baragiye icyo gihe ndumvitsira twari byari rihagarara n'umugabo umwe ukora muri muri icyo kigo n'uyu munsi natekereza kirimo noneho bageze imbere tubona imodoka iragarutse ivugana nanjye kuko icyo gihe nari manager w'urwo ruganda bishobora kushaka kumuza na boss ati boss nawe reka mpamagare mubazi boss mpamagare ati ndahari hafi kugera aho ngaho ati se bimeze bite boss icyo tutangira 1400 binyuze ku ruhande
natanze ruswa nayo namakosa ahubwo wibivuga batabibabaza
oya nago nayo babaza kuko icyo gihe twebwe twatanze amafaranga y'urugendo kandi babahawe misiyo none se kuki agiye akagaruka kandi babahawe misiyo ngo kugira ngo byihutishwe mubone simaka reka mvuge ukuri
wari uvuze uti byahinduye izina
reka nguhe amazina atanu ari mu gihugu
amazina atanu ya ruswa
urumva ya ruswa ari mu gihugu atazwi abantu batazi
yitwa ngo
umuyobozi ashobora kugira ngo ati ushobora kugenda ujya gusaba serivisi ahantu iyo serivisi irakwenda bari guca amafaranga kumva ko ati wewe ubundi wenda ubwo agiye arakubwira tuzagaruka bati ariko wakiriho mitiyo hariya ra mitiyo nuze ko ari ikarita ya telefone iri buguru kugira ngo umuntu avugireho icyo gihe ntabwo akubwiye ngo umushyire 1000 ntabwo ati shyiriho mitiyo ubwo nawe nyine
uhita uribwiriza uretse mitiyo ni iki kugira ngo tunyaruke amasaha arimo aragenda hari abandi bategereje
ikindi cya kabiri irindi zina araba ati nimugoroba tuze kwaje guhurira kwa Mugwaneza ra ubwo nahandi nyine bamwarapanze wenda hajya buri ujye kunywera ubwo niho mwica mukabicocora irindi rya gatatu aravuga ati mereza nimero yawe aho ngaho iyo nimero umuhaye ntabwo ari uko mugiye kubishuti yari buze kuguhamagara ati se kugira serivisi yawe yihute bigira ngo ugende gutya na gutya ndaguhuza na kanaka baraguhuza na kanaka se kubera umunwa gusa
nuko iya kane
ruswa irahari ruswa ya kane wagiye gusaba serivisi hari akavuga ati asa ubundi buri munsi yo kubona usiragira hano ntuzagaruka dore ko n'iryo koti wambaye mbona wapirimeze rite ubwo iyo akubwiye iryo koti wambaye n'umuyobozi aguteye umupira hariya ati ubundi iryo koti wambaye warihanaguye uzabanza irihanagure neza ubundi ubone kugera ahangaha byambayeho
nibyo
nyuma mbajije bangatiho agatsindwa bose ntabwo uzi ko iryo koti nyine yavugaga ikirimo ubwo umuntu ashaka iremera tuzamuha ati se ubundi wari uwo mwana ubundi ntabwo uba wumva uko bimeze
ntabwo byoroshye nuko yewe uwayavuga ntiyayamara
gusa nyine ikigaragara ntabwo 100% imiyoborere hari byibura hari pasenti zihagaze neza mu miyoborere njye nta cyane cyane nakwibara ku ubuzima ndabushima cyane uburyo byibura iyo gahunda y'ubuzima ihagaze kuko buri muturage afite mitiweli
yego
n'uburyo bakurikirana ndabishima cyane 100% uburyo bw'umutekano nta makemwa afite
yego reka dusozereza ahangaha rero kuko igihe kiragiye ndakunda gushimiye cyane ari
murakoze cyane akazi keza
yego na Musa tujye ku nanone ku murongo wa telefone dufite Musa ijambo rya nyuma niwe tujye kuriha Musa ubanza telefone ya Musa yacitse ntabwo tubashije kumuvugisha ariko twabashimira mwese abo twari kumwe ho mwadukurikiye muri hose ibitekerezo mwatanze byo mwavuze bitagenda n'ibigenda neza bigenda neza bishimwe ibitagenda neza nanone bikosorwe kugira ngo umuntu wese yisange kandi abashe kugera aho atera intambwe imbere buri gihe ndabashimiye cyane rero hano kuri Radio Ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari Zenaba yarafatanije na Nadia Taha mwakoze mwese mukomeze kugira ibihe byiza
Nasimbana malise nawe ingekuwa wa malaika Nasimbana malise nawe ingekuwa